Rechazo. Thank you, Mother Glad. Washibuka. Mother Glad. Twashibuka. Thank you, Mother Glad. Twashibuka. Mother Glad. Twashibuka. Mwanza angaya, ushensha mwebe lati mathakaya, mano ya oyo mwanza gaya. Njicha ile fiolo awe maansa nkaya, maisana ikea, ngeshi wina ufa kuri madagla air. Pia pena sana masake, haya mtumine ya mba ukisha kumapulea, ndia ufa kwa tindi na wazaka munea. Masala kwaya isentwe menofie, pona fika wansanga bate mwa maia, mailo nkacherela mayo maria. Thank you, Mother Glad. Twashibuka. Mother Glad. Twashibuka. Thank you, Mother Glad. Twashibuka. Mother Glad. Twashibuka.
Ngana pafita twala isanga mulaza, kae nkanda Yesu nga fintumaza. Sopo ya baswahili ya naliyaza, ngoku myangelo bano kusheta zaza. Umuntu kugezo busakate kwishiba fenchi toya kaleza. Ilina lashita auteza ni woka langa fo kwensha kaleza.
Thank you, Mother Glad.
Mother Gladys.
Twashibuka.
You think I'm from where, so?
Mother Glad.
Maza. Accra City.
Twashibuka.
Program ya ishibuka kalo kurenda kuposa fenshita.
Thank you, Mother Glad.
Shiko.
Twashibuka.
I see you. If you're feeling,
Mother Glad. Twashibuka.
Masaka.
Exclusive from Afrofy.com.